Umenitunza, umenihifadhi, weni Mungu, haushindwi. Umeniponya magonjwa yote, weni Mungu, haushindwi.
hakuna. You've got to know nothing is impossible with God. Mwambie wewe ni Mungu. Katika hali yako anatawala milele. Hakuna jambo usilo. Hakuna jambo. Jambo gani hilo ba?
Jambo gani hilo ba?
Jambo gani hilo ba?
Jambo gani hilo ba?
We have not seen, we have not heard. Jambo gani hilo ba?
Jambo gani hilo
ba? Unatupa neema ya kila siku. Wema na fadhili zatufuata. Anabo, tumpate wapi kama wewe? You sustain us every day. We sleep, we wake up because you sustain us, oh God. Jambo gani hilo? Your situation is not unique. He knows it. Issue right now. Don't take this moment for granted. He's dealing with your issue right now. He's sorting it out. He's sorting it out. He's healing you from the inside out.
Ah! Hallelujah. Hey,
Usila. Receive your healing. Receive your healing. Receive your breakthrough right now.
Tell us.